Self-confidence.
Yeah.
Real disease.
Baby, ni weweka wene ni makonda mutimo makonda nikakuona efuna kukota nawe ndava na ine nalema kungala nikaniza pali weka iri mapenzi kitu kidogo lakini nani ya moyo mpenzi
ukangala umazifuza mwisheni real love chipalile kwa tine kulanda uta baby.
Mafuta kunkala na dusty morine.
Morine.
Whatever you wanna be too. Na bonda kale mutima. Let me show you babe. Put your trust on me and you never doubt on me. Hey, hey. Trust my love zero and you never feel lonely. Hey, hey. Put your trust on me and you never doubt on me. Hey, hey. Trust my love zero and you never feel lonely. Makonda mutimo makonda nikakuona efuna kukota nawe ndava na ine nalema kungala nikaniza pali weja iri mapenzi kitu kidogo lakini nani ya moyo mpenzi
ukangala umazifuza mwisheni real love chipalile kwa tine kulanda uta baby. The things you do for me, oh, got me a be whiny for daddy. Nobody funny but see my baby. Kulibe angatipa tule, me and my baby.